Kamwe soka eguddwa wo mu butongole lunaku olwaleero wabulanga ku masomero agasinga mu ggwanga abayizi abatandikiddewo olwaleero batono ddala wadde ng'ate olusoma luno luluddewo n'okutandika mu disitulikiti eziwerako mu ggwanga abayizi ba muswaba ddala be bagenze ku masomero ekintu abakulu b'amasomero kye batugambye nti yafuuka nkola mu myaka egize giyita kati ku ssomero lya St. Martin Primary School esangibwe mulago wano mu Kampala abayizi abalira ddala 2005 be bokka abagenze ku ssomero akwaba abasoba mu 10 essomero lino liyali no mwaka oguwedde asonga te ku ssomero lya Kanyange Primary School eritangibwa mu Nansana Municipality abayizi 17 be balabiseeko olwaleero kwaba abasoba mu 8 be baalina omwaka oguwedde ku ssomero lya Luwero Boys Primary School abayizi abalabiseeko olwaleero bakunukkiriza mu 14 kwaba abasoba mu 13 abali ku ssomero lino era omukulu w'essomero lino Godfrey Sendi Kadiwa atubulidde kino kwe kivudde.
Tulowooza nti abazadde abamu beesuleyo ogwa naggamba batatwala nnyo kyankizo eky'okufa okulaba nga abaana batandikirawo n'abamu bakyalina endowooza oba oli awo ate nkadde kyabaana batandika babeera mu kusooka mu kulongoosa kukola kutya kola ki so nga ate okusinziira ku guidance zetugenda tufuna from ministry ebyo ebisinga bikolebwa mu masomero tugateekateeka n'olunaku terunaba kutuuka olw'okuyiga kw'abaana so ku lunaku oluggulwawo kuba kutandikirawo okusoma.